see this one? Kapati on this one. Bangubim, bangubim, kapati. Bangubim, bangubim, kapati.
Kapati, 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 kapati. Kikuwa kikakorera. Kapati, 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 kapati. Kikuwa kikakubisa.
Kapati, 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 kapati. Kikuwa kikakorera. Kapati, 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 kapati. Kikuwa kikakubisa.
Yenze champion galo muzibu.
Bambi.
Sigenda seri balugu.
Owe.
Wame mikono wagulu. Abagambe ndongo njikuwa chikugu.
Wanyusen. Kapati kwa mutima mfunda. Kapati katumenya mateka. Kapati kanda kirira chubela. Ina kapati tina aka.
Jagamba professor. Anjigirize webe kweka. Jagamba koko finger. Anjigirize kuwa buda finger. Kapati 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 ka. Kikuwa kikakorera. Kapati 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 ka. Kikuwa kikakubisa.
Kapati 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 ka. Kukuwa kukankorela. Kapati 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 ka. Chajitufu kankubisa.
Body girl that me.
Body girl.
Body girl, body girl that me.
Body girl.
Body girl that me. Body girl, body girl that me. Akapande wasome bubi. Akapande kasoma maje. Bobanga wasome maji. Akapande wasome bubi.
Tingwe jage we itempanga. Ejita wansi pita mubanga. Yakusara kolo muna begaza. Vijana pe vateli mutesa.
Kapati 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 ka. Kikuwa kikakorera.
Dara.
Kapati 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 ka. Kikuwa kikakubisa.
Dara. Kapati 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 ka. Kukuwa kukankorela. Kapati 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 ka. Jajitufu kankubisa.
Kapati kwa mutima mfunda. Kapati katumenya mateka. Kapati kanda kirira chubela. Ina kapati tina aka.
Jagamba professor. Anjigirize webe kweka.